download kupitia pdgtv.com.
Aya, twende piga makofi, piga, 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 piga makofi, piga, piga, piga makofi, we! Sikia, oya, mini kisema Kigoma, simaanisha Kigoma ya Waha, na maanisha Kigoma cha Uruguay, oya balaha. Oya, higo kikipigwa, ule utaona wazewa kudunga, na kikine kikipigwa, ni lazima ukana kemchumba, sikia. Kigoma cha kwanza, tulia, oya chago shika, ngoja, piga kigoma cha pili, aya chago tulia, ngoja, piga kigoma cha tatu, mama, tulia, aya twende dada Amina, sambona unanona. Shadeki ma studio kitambo lipotokea. Leo nimejipata na cheni ninywe bia. Sikia, okay sawa, pombe zangu tanipeleka wapi? Lakini na wewe soda zako za kupeleka wapi? Hey, pombe zangu tanipeleka wapi? Lakini na wewe soda zako za kupeleka wapi?
Kulima
shambani unenda bila jembe,
kulima.
kunkashoko.